Bambalela, 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 bamba, 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 oh, bamba, bambalela, 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 bamba, 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 oh, bamba. Bambalela, 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 oh, bambalela, bambalela, bamba, 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 oh, bamba, bambalela.
Si, so bambalela,
bambalela.
Oh, bambalela.
Tusi
katatama,
tusi katatama,
tusi katatama,
tusi katatama.